Still a media DC is worldwide.
I'm cool with my pussy like if I give me a tip, I'm gonna come in and feel it. If you wanna know, if you need
45 jacket cost and patch up. Come on, sir, I'm a damn put your hands up.
I'm Mr. Broken, kick your microphone, charge your double killer.
So you're on the
mix. Now the sound and the killer, I'm cool, but when you go to need an DIA. Now the sound and the killer, I'm stamp, but when you go to need an DIA. Now the sound and the killer, I'm cool, but when you go to need an DIA. Nasa sana ni kila mtambo inyo kuita ni dandia. Sia, acha usembe unarifuta jimpe. Wendio zetu kukamata manuombe. Tunarikenda jitu mbele ya mjumpe. Yone nyo kutukuchene na viwempe. Na matoila wa metoloka milempe. Wanapiga mawa na kugeusa empe. Haina kufua, haina kufagiria. Hata kama mgembo jimpe unamkutia. Dili chuma haina kuriaria. Dili chuma haina kuriaria. Basi tusama kusoto kuria. Badogo jancha wanashiria.
Umo Tuche
Ana
Toba Umo 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 Umo. Tuna mwaga damu bila pistol. Naliwasha Thompson na Kiko. Tuna mwaga damu bila pistol. Naliwasha Thompson na Kiko. Serekeza meseta msini. Mashada vusini. Sana kiononi hila papakari. Hawaseta kufarini. Maskani makini.
Wala nijua, wala niogopa. Na pesa nyingi wana shinda kunikopa. Wala nijua, wala niogopa. Na pesa nyingi wana shinda kunikopa. Spani puwana kwenda kama lapa. Kwa mesari yako nitazidi kuwachapa. Wakinifunga na wachomorea. Na wahukumu kesi na wasomea. Wakinifunga na wachomorea. Na wahukumu kesi na wasomea. Badogo jete wamejega masoya. Wana kasi kase kufanya mpea. Wakinifunga na wachomorea. Na wahukumu kesi na wasomea. Badogo jente wamejega masoya. Wana kasi kase kufanya mpea. Na wahukumu kesi na wasomea. Imi nyungu imejega masoya. Malapa, isese ya kichwa. Wani wangu kareto kicha. Kareto kicha, okicha.
Okay,
tunaiba mpaka kwetu.
Yo.
Mpaka kwetu. Tunapola mpaka kwetu.
Yo.
Mpaka kwetu. Tunaiba mpaka kwetu. Mpaka kwetu. Tunapola mpaka kwetu.
Umo. Tukomposhane kuna bahati mbaya. Wane tukatupua. Wane tukafichua. Hizo. Sika tae kila nafse town chao mauti. 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 Toko mposhane kuna bahati mbaya. Eme Dubai sana chari. Nanyo jimbyo uni. Ema nipela. Hizo. E sirikare tabatia. E pasopo we na fujo. E otaktaji sosa fika. Enka senti show na lanka. Osh. Mbe na chano cho kikosi.
Hey. Ikitani timu kifune kwa pamoja. Yaku sailo. Sinelo kei. Atuzi minamba. Eni petado kuma na kusuma randa lisa di mei. Hey, vado timu hapo kamelu chisonya. So bibo chama. Hey, tuweja kwa suwa mwamsi mwisho. Wasi wa chakisi chani kama jambazi nyi. Mijitu wa best quality. Fujo spapi.
Hey, look at Chris, me jump up. Hey, I'm cool, FBI. It's up.
Upload your music. Use to ZillaMediaTZ.com.
Food you on the mix.